kunonyereza okuvanyuma okukoleddwa mu mwaka gw'eddo gwa 2025 okulaza nti bannayuganda abasingira ddala obungi bakyali balagajjavu naddala mu kwettanira obujjanjabi obuyambako mu kutangira omusujja gw'ensiri mu ggwanga Uganda. Okunonyereza kuno okwakoleddwa ekitongole kya Uganda Bureau of Statistics ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga era nga kyayongedde okulaga nti bannayuganda mu bitundu ebisingira ddala obungi omusujja guno tegubatirimbula lwakuba nti babeera baagala naye oluusi obulagajjavu nga bo bwe babeera obubeera bubajjudde awamu n'obutafuna kusomesebwa kumala. Okunoonyereza kuno kukoleddwa mu disitulikiti za Uganda eziwerera ddala 20 era nga kwongeddwa okulaga nti abantu batono nnyo mu maka ag'enjawulo abo abagezaako okukozesa obutimba bw'ensiri awamu n'okugezaako okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti naddala ng'ez'okufuuyira ensiri zino mu maka gaabwe naye ng'ebitundu 9-5 ku buli 10 ku bakyala abali embuto bano bo tebamalayo na doozi ya ddagala lino erya malaria. Alipoota eno era eyongedde ne kukinoganya nti ebitundu abantu ebitundu 5-4 ku buli 10 mu maka ag'enjawulo bano babadde tebasula wansi wa butimba bw'ensiri okumala ebbanga lya ssabbiiti 2-2 era ng'okunoonyereza kuno kulaga nti singa embeera etambula bw'eti bannayuganda baba beeyongedde okubeera mu kattu. Mu kwogerako eri bannamawulire okufulumya alipoota eno ku kitebe ky'ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics UBOSI mu Kampala, ssenkulu w'ekitongole kino nga ye Dr. Chris Mukiza ategeezezza nti kaakano embeera eno eyongerera ddala okuteekawo obunkenke awamu n'okulaga nti eggwanga Uganda libeera mu kattu naddala ak'okulumbibwa endwadde eno.
As the minister has told you, you have seen there has been improvement in malaria prevalence from 45% to 13%. Although we see a blip from 2019, which was 10, now it has gone up a bit to 13%. Another aspect you have seen in this survey is that the access to IDNs, insect-treated mosquito nets, has remained stagnant at 56%. The rate where we were in 2019 is the same. So what is the problem? Yet we know the Ministry of Health has been giving mosquito nets and has been campaigning.